And I bless Allah for the girl controls in the world, you know. Okay, toes. Outside guardian angel talking about me, lele.
Shukurani nyingi nyingi kwako tu Maulana, uzuni nilokuwa nayo kaimwa, furaha umenijaza. E Bwana umenilinda na mengi, wengine mimi siwezi sema. Umeniepusha na mengi, wengine mimi sijaona. Nipitapo kando ya bonde la uvuli wa mauti umenilinda, katika majani mabichi yeah, ukanilaza.
Nipitapo kando ya bonde la mauti umenilinda, katika majani mabichi umenilaza.
Feel like I want some.
Oh yo yo yo, oh yo 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 yo. Remember to me
toka fa,
na tena tuna enda fa. Ni wewe tundu nani fa, milele
oh na wewe.
Remember to me toka fa, na tena tuna enda fa. Ni wewe tundu nani fa, milele
na wewe.
Wala sitaji mengi, pumzi peke inanitosha. Kuna miliki mali, vitu vya kifahari, furaha hawana.